check.
Mic check nini, kawa pade, kaende.
One thing about me, I'm a luba, now what you talk about me?
One thing about me, msani choka bongo taneleza nini?
One thing about me, I'm a luba, now what you talk about me?
One thing about me, msani choka bongo taneleza nini?
Skiza, tatizo lenu mnapendaga kujigamba. Mnajisifu sana na nyinyi wote wa shamba.
Jikucho bano soyo mikasri. Manya kwa rogonda gidorka weitich tich.
Eti, warembo wenu wanatuzidi tuhaga. Sura na yopana iyo nilishaka taga.
Oktaga, pende okchanda. Sura tokcham pesa emodaga.
Ai, hivi ni ukweli Obama nwe kwenu pia.
Lupita pia, ndo leo unasikia.
Pungu za mbio, ndio sio ndio. Haina kufeli, haina kilio.
Yule madonga wenu siuwa na lia. Kichapo cha umbwa na kunja mkia.
Kwa mchezo kuna kupata kukosa. Mbona konjestina kapagawa so tulia.
One thing about me, I'm a luba, now what you talk about me?
One thing about me, msani choka bongo taneleza nini?
One thing about me, I'm a luba, now what you talk about me?
One thing about me, msani choka bongo taneleza nini?
Simba, kiba, mara kuna konde. Mfalme ni nani towa loku kunye pombe.
Okto, kali, wengine sungura. Wengine chiwawa na wakushika vikombe.
Onge itembo, samata tedengo.
Na Dennis Yoliet labda apige mjengo.
Gorma iyagi yanga beda kipim.
Na huko kwa baba bado mnasema tibim.
Beam and beam, na tena sili.
Hiyo sifatili, na tena sikaribi.
Ok bichaloni, poka bedo watni. Iwinjo,
siski,
ati,
misiski.
Ata kama uski, ni kugrami utati.
Situko BET kwa beat za Mr. T.
Achaka tuweyo doba kendo moko tititi.
Dogo tulia shabiki waweke tik.
Umangizi ni nwaze tuwe lakini joti zige. Wasikia la Kiswahili, oswayo moswayo.
Jo bongo ni kuno.
Bongo wate mangoto wanigeo bongo maro me. Wewe, nejo, wacha wewe.
Wewe unajua kitu natushida na ayo lada.
Watu
enu wana men behind.
Wanitere kaki MPK leta tatu. Leta dek.
Leta dek, kela dek, kela dek, kela dek.
Wacha kwa tuwe.
Wacha
dhulu wana watuwe ye.
Wacha
kupade.
Black Angel.
Umde wacha wajala ya
nileta tatu kama vipi au sio?
Maluleta deku wanteka ke yaba yaba dudu.
Yaba yaba dudu.